sithandosa ngikuphile iminyaka nenhliziyo yami ngicela ukubona nawe yangithanda
sithandwa ndivile oh baby ndikubonile kodwa ndicela undiphixesha Ewe, ndiyakuthanda Ewe, sekuyiminyaka Ntonje, bendibethwa inqulu yikho
Let's do it right. Pony pillow yummy, a pantle wako.